Bajaji mari yangu inayokili na kukufanya ungari. Punguza pozi mama, magari yao yasifanye upagawe. Mikwangu pesa ipo, bajaji yangu ipo, utalewa tila lila. Mikwangu peno ipo, boda yangu ipo, minawe tila ida. Kazi kilometa mia, asilimia mia, tena sitojutia. Nailo humo kwenye bajaji, linakata mitaji.
Chagua usafiri baby.
Kama ungependa boda au bajaji, jinsi uko na Ferrari. Kama ungependa boda au bajaji, jinsi uko na Ferrari. Kama ungependa boda au bajaji, jinsi uko na Ferrari. Kama ungependa boda au bajaji, jinsi uko na Ferrari.
Bajaji yangu ya kibito,
si
mtoto punguza mapo,
si
mikao yako ya kichoko,
si
mimi kwako ni mkombo.
Na mimi mkombozi wa isafari, msafiri jione uko huru, penzi kikohozi na banja tari. So siku dhuru, achana cheza kamari, wenye pesa za kufuru ni madalali wa hizo Ferrari zisizo na ushuru. Sasa juu unakwama wapi? Sinipe mkuki, hii ni vita ya bunduki, siwezi ingia na manati. Anaweza kaendesha Ferrari na asiziweze sarakasi, so potelea mbali, shetani usimpe nafasi.
Kama utapanda boda au bajaji,
I love you.
Si uko na Ferrari,
I love you.
Kama utapanda boda au bajaji,
si
uko na Ferrari,
I love you baby.
Kama utapanda boda au bajaji, si uko na Ferrari,
na 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 na.
Kama utapanda boda au bajaji, si uko na Ferrari,
yeah. Na 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 no. Na 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 no. I love you, and I get to do the berry, 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 baby. I don't know.
She's gonna talk it. She's gonna do like you, baby. I can even spread a what? Yeah. I like you, baby, baby. She's gonna do, baby.
Jamal Records.